Classic music.
Yo. Easy code niza juma kazi. Kiwalani dream big chapa kazi.
Chapa kazi.
We go harder. Sugeza machis kwenye game. Vita kila sehemu. Sunday 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mbiye maze ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza njani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day. Mbiye maze ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza njani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day. Kaya sims ama cheese katafute dili. Chakulala usingizi wakitajili. Jay kazi amsha kiwalan. Wambie machizo suze muda maskan. Maisha safari ishi kama ujali. Hakuna maswali hatuna habari. Pata na kukosa matokeo na kubali. Ila sito choka kutafuta na kusali. Kuna wakati akili na kwenda mbali. Kuna wakati na kesha hata silali. Jua kali na poteza mwelekeo. Sipokuwa hodari utapepea kakipepeo. Niko kona search channel ka video. Inshallah inshallah bila mbio mbele simba kitoweo. Kamba ni kutambie himba ni kuimbie. Dunia ni mchawi maisha mpe chako kulindie. Mjinga usifie vivu simpikie. Umivu yasikie yasikie. Mto kwa disie kama dis. I'm the motherfucker nigga kwenye vita no retreat.
Wana wana ni ache.
Mbiye maze
mambo tunafanya
ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza njani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day. Mbiye maze
mambo tunafanya
ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza njani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day.
Inuka koma gangama wana ume. Ilupishane na jani masukazo jitume. Maisha uya sukume. Iluka faway. Pigiana dele kwa jasho nani ya kulete. Jana saka pay. Pata never say. Kuna watu wamekosa mepoteza way. Napofikiri dunia na isu zitu wakago. Nana nitazame mina sura ya nyago. Kila nipika majungu niepukane na miayo. Pendi nendelea naonekana kashaho. Japo sawo na kaba. Don't go wrong. Bilipu fuaru gani get life goes on. I got be more so. When I touch my head. Na zaidi sluts up napo push my head. Denda deep. Maisha step ya no 1-2. Never slept. Ziba gap by 1-1-2. Usi Disney to Disney. Kama, one love is it, move it, ama. Big a deal, ujika tayo, sizu bae kama. Eli mamta, hena sai, tuya sana kama.
Wana wana ni ache.
Mbiye maze
mambo tunafanya ache.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza njani kali sasa tutafanya ache.
Tuna hustle every day. Mbiye maze
mambo tunafanya ache.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza njani kali sasa tutafanya ache.
Tuna hustle every day.
Kama chosi kwenye shav na votouch kama jide tone. Pada panda on my phone, best ringtone. 20 from the street. Na hustle tangu kids born. Asidi kuwa strong tangu da fell is gone. Majikumu kichwani ni kama na area. Na homa ya thiki zedi ya hii. Haijalish who's next, bali who's best. Mashikaji wana snitch, siwe kesi. Tuna roll ya pesi kama chonga jenezi. Weka mikono chini ila mpunga juu ya mezi. Inend around kama kiuno cha stipo. Kwenye matozi ya shida feather ndo inageuka wipe. Kwenye pesa kuno siri, siri, siri. Na kupata inabidi uwe real. Real sold my name for this. I ain't no snitchy. No easy baby to be the ambo GZ. Keep it real.
Mbiye maze
mambo tunafanya
ache. Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza njani kali sasa tutafanya ache.
Tuna hustle every day. Mbiye maze
mambo tunafanya ache.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza njani kali sasa tutafanya ache.
Tuna hustle every day.
Kama kili mesha ruka, ubongo mesha ruka. Kitagi mesha ruka. Sasa tunafanya aje, tunafanya aje. Kama kili mesha ruka, ubongo mesha ruka. Kitagi mesha ruka. Sasa tunafanya aje, sasa tunafanya aje.